kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitata roobi jimata fi dilbata ganama saati 8 fi walakka hanga saati 9 galgalammo saati 5 fi walakka hanga saati 6 dambali gababa meter bandi 31 afatamitokko fi afatamit sagalerati akasmes dambali gababa meter bandi 10 leherzi kuma 17 fi ibajaha fi 31 guyya roobi galgala saati 8 fi hanga saati 9 afan oromo fi afan amarati walduraduban dilbatammo saati 9 gutudaf afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalgaba kun sagale bilisumma oromoti
Baru nak kenyi berada, sama kamjur tangka bajam tu terak gefat tu tersagale bil summa oromo, nagang kenyi kangka baja kanjalala, baka jurtam marati sagale bil summa oromo, kopi afan oromo tera, isina dak kabujenna, kabajamu dak gefat tu tak kenyi, kuno kopi kenyi saati kana kabani tihan nejera, kopi kenyi saati kana kesati aku ma barame odun anggafa, odut tan sudanimo kopi. Yeron kafilan noti mitijeru isin nakabsifna akka inirawoten mo gargar sabankina dunya seru mamata saatu chapse motumma abba irre wayane tifkenna jiru ilalchise gabasa qinde fanne isin nakabsifna perun jitu lamirran lakabes qamwa qoppi kenya harrati tumurarati gafif debi kabna gafif debi kana kantasifne jirata godina litoromia kantaye dargaggo falmata bilsumma walini hunduma hanga tumura Saganta kenya titi nufana buun ordofa jede kana nisina feru ke summe sankesan galgala kana ani barantu gadati nufana buwa.
Rede biudan asma akam jirtu dagge fatto ta kenya kabajamof jallatamo odu yero kanaf qabanne yanne sinid esina odu kan sinid esu an libangadatim lamilen oromo biye yemen kesejran hala ulfata keset amajitok guya wobo bifa baye mi dagate en kabajachu odun bubule nu dakabe adesse jram Jarmian tokuma bakatota oromo yemen dame badiyaf magana amajitok guya warana bilisuma oromo gafa amajafur barakumala mafkuda shawalitti dufun Bifa mit agate en akka kabajatan odun bubule sagale bilisumma oromo dakabe ifata siram bakatoti oromo biye yemen guya wobo kabajatan kunnin jireñi hamafi gadado biye motuman hinjire kesetti numudatus guya yana wobo kabajurra nu hindanqo dubattis nu ndebisu jechun hamle guddani fi tokumma jaban akka kabajatani dabarfatan be kameram Kapso bilisumma oromo, adda bilisumma oromo ndurfa muratis maridansa godatun yadota ijaro walidat dabarso irradarbe Kapsicha furgasuf wabof tennis akka godan odun gama yemeni nutakabe kun adde siram. Warana bilisumma oromo cimsuf kan olu riala yemeni kumat ibba torbafi kumat kutasa detifi ibba shanif shantama gali akkatasan bekamiram. Amajji toko guya warana bilisumma oromo biye yemeniti bakatoti oromo biye yemen kesa kabajatan kanarati. Awison jarmea tokuma bakatota oromo yemeni hirmatota akka bohar sites ibsamiram. Ayani chis milkefi injifannon akkat umurame odun nudakabe kun hubachi siram. Aluma walfakatun amajji digdami sadi barakumala mafkudashan konyana dablisumma oromo riadi fi hawasni oromo magala riad amajji toko guya wabo bifammi agatayen akka kabajatan odun baki charra nudakabe adde siram. Sirna kanarati gafataman dablisumma oromo konya riad engineer jal muhammad haji argamun Sena guya wabo fi halak abso bilisumma oromo rat ibsa balda hirmat to tafkenna nirum. Akkasumas misensi gumi sabah adda bilisumma oromo jal odat asen kara skypen hirmat to tafasa kango da yotaw. ካናዳ ራ አሞ አርቲስቲን በከማ ከድር ሰይድ እንስከራ ስካይፔን ሐዋስ ኦሮሞ ሪያዲፍ ሐሳ ጉዴ ጅራም ሐዋስን ኦሮሞ መጋላ ሪያድ ጉያ ወቦ ከምበርኩ መለማፍ ተሸን ከበጀቱፍ ወሊት ዱፌ አለይ ሮፊቅ ቀብሶብሊሱማ ኦሮሞ ረት መሪደንሳ ጉደተኒ ቀብሶብሊሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ሆገነሙፊ ወራንብሊሱማ ኦሮሞ ጀቤሱፍ ካን ኦሉ ጉማቸ ማለቃስ ታይሰኒሩም አከከናን ሐዋስ ኦሮሞ መጋላ ሪያድ ወቦች እንሱፍ ካን ኦሉ ሪያለ ሳውዲ ኩማ ኩደጃፊ ዲበቶር ባክሽን ተመገሊ ታይሴ ጅራም ከበባ ኦሮሚያ ኦነዳዌ ሰረርከይ ሰጥ ኡመተ ኦሮሞ ፊ ሶማሌ ሁምና አዳልዩ ኃይል ጀደ መንግዱት ወልቲ ቡይ ሰደለቴን ኢልማን ኦሮሞ ነጋጄ ፈሙፊ ቀበኝ ሳማሙ ቀይሮን ገባሴም ኦዱኑ ገሄ አከውበቺ ዘት አመጂ ሶዶመ በረኩ መለማፍቁደሽን ራቀበይ ባሌ ኦነዳዌ ሰረርከይ ሰጥ ኡመቲ ሶማሌ ልዩ ኃይል ጀደ መን ከወያኔ ለንጅ ፈመኒ ቦባ ፈመን ሆርሲሴ ቡላ ኦሮሞ ረጡ ካሰበነኒ ነሞ ተሰዲ አጄሰኒ ቀበኛ ኡመታ ሳመኒ ጅረን ኢልማን ኦሮሞ ነጋ ሄዱስ ራሳሰ ኢትዱካይን አከመዳህን ቀይሮን ኢፕሴ ጅራም ሎሊ ወያኒን ቅንዴፈሜ ኡመት ኦሮሞ ሜሸመለይ ረት ዴማጅሩኩን ጀባቴ ቲፉፉ ቀይሮን ኢፕሴም ኡመኒ ኦሮሞ ጎዲና ባሌ ኦኖ ተኩደኒ ኦል ወሊቲ ባውን ዲርማና ወሊፍ ጎዱፍ ሶቺ ጎዳ ከጅሩስ ሁበቺ ሲራም ለገፈቶ ተከኛ ጥመከነከኒ ላለቱን ቆፒሌ ከኛ ገረ ፉል ድራኬ ሰቲ በልኢናን እቺኒ ዴሲናም ኡመኒ ኦሮሞ መጋላ ዳማፊ ናኖ ሼፍ ለኑን ኪጅባው ያኔ ከን እሰሂን ይላልነ ተው ዲዳሙን ዲሳጅሩን ይፈጎዳ ጅራም ገባሳን ቀይሮ አመጂ ድግደም ይሰገል በረኩ መለማፍቁደሽን ይፈቴ ያከሁሙል እሴት መጋላ አዳማት ኡመቲ ኦሮሞ ፍለኑን ኪጅባው ያኔ ከን እሰሂን ይላልነ ተው ወረቃሌ ፍንጭ ለዲዳ ገብሩማ ዋጅራሌ ሞቱ ማፊ መንን በርኖታ መጋለ ቲፍቲፊ ናኖ ሼፍ ቢትንሱን ሙልሳ ጅራም መጋሎ ተዱከሚፊ መታራ ከሰት ወረቃን ዲዳ ኡመታን አከፈጨ ኦዱን ቀይሮ ኮነብሴ ኡመቲ ፍለኖን ኪጅባ ወያኒ ገብሩ ማጣኑን ባሱጀቹም በላሌ ፈታ ከጅሩ ኤሬራም ፍለኖን ኪጅባ ምርገ ኡመተ ኬኛ ሂንዱ ጎምሶ ምርገ ፍለቹ ኢሱኒ ቀብና ካርዲ ፍለኖ ሁምናን ከኑን ሀዳበቱ ሰበበ ጋፊ ምርጋ ካሰን ቆፋፍ በረቶት ኢደሙ ፈአጄ ፈሙን ቀበን ቆቴ ቡላን ቄሳራ ቡቀውን ሀዳበቱ ደበሎ ተኦፒዲዮ ከነን አከምናሴ ወልደ ጎርጊስ ታዬ ተክላይማኖት ዮኪን ኩማ ደመክሳ ሙክታር ከድር አብዱልአዚዝ መሐመድ ፋ አኬ ከዲና ገልማን ገውፍ ኦሊፍ ገዲፊ ገን ኒበላሌ ፈነከነን ጀደን ከኖፍ ኬሰር ተመተን ወረቃሌን ፍንጭ ለዲዳ ገብሩማ ፍለኖ ወጂ ወልቀበቴ መጋሎተ አዳማ መታሃራፊ ዱከም ኬሰት ኡመታን ፈጨው ቀይሮን አዳማ ራገባ ሲጅራም አልቻ ከንሶዳተን ደበሎቲ ኦፒዲዮ መጋሎተ ከነን ኬሳ ወረቃሌን ፍንጭ ለዲዳ ገብሩማ ኩኒን አከካፈመኒፍ ኡምኖተቲካ አከቦባሰን ቀይሮን ይፈታ ሲራም ሞቱማ ወያኔ ፍለኖ ኪጅባ ገገፈቹ ፎለቻ ጅሩረት ፍንጭሉ መታነት ካከን ጀዱን ሁምኖታ አደዳለን ጅሴ ቦባሱ እትፉ ፈጅራም ሞቱማ ናባይሬ ወያኔ ፍልማታ ይሳወል ቀብሲሴ ለንጂ አደዳ ከኑ እትፉፉን ሆኖታ ኦሮሚያ አደዳ ከሰት አመጂ ዲግደመ በረኩ መለማፍቁደሽን ራቀበ ሁምኖታ ፈረቁ መታ ከነና ከፖሊሳ ቲካ ሚሊሻ ሂደቶ ተገንዳፊ ወራናፍ ለንጂ አዳ እትፉፊን ሳንከና ከጅሩ መደንከኛ ኦዱ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞፍ ኤርገኒን ሁበጂስም ለንጂን ከነማጅሩ ኩኒስ ፍለኖ ጀጭ አንሳ ከሳ ገገፈሙፍ ቀይሮን ኡመቲ አከፍለኖ ረቲ ኒርማኔፊ ካርዲ ፍለኖ ሂንፉደኔፍ ከካሳ ጅረ ከንጀዱን አከተ ኦዱንኩን ይፈጎዴ ጅራም ኡመነስ ሶቺ ቀይሮ ደገሩ ሳቲን ሞቱማና ባይሬ ወያኔ ዲፖ ሃማ ከሳ ሴኑን ኦሮሚያ ኦኖታ ሁንዳ ከሰት ሁምኖተ ሶቺ ኡመታ ቶታን ጀዱ ጎለሲቶ ተሳለንጅ ሲቦባሱ ሙርቴ ፈቱዳ መደንከኛ ደበሉን ከምበክሰን አከስመስ ቃሞን ፍለኖ ጉፈቺ ሶሶ አኒፊ ካናን ወልቀበቴ ዲዳ ገገሱፍ ከንካን ዋንጅረኒፍ ሶቺ ደርገጎታ ሃ ኤግኑ መተዱሬ ጀዱን ሁምኖተ ለንጅ ፈታጅሩ መሪአቺ ሳከጅሩስ በካሜራም ዩኒቨርሲቲ መደወላቡት ረኮኛ ታወልቀበቴ ዲዳን በረቶታ ወያኒ ረቲ ገገፈሜ ዩኒቨርሲቲ መደወላቡት ኛቲ ቁልቁልናን ቀብኔ ከንጉዮታ ፍለፈታው በረቶታ ከነሙን ዱኩባፍሳት ኢለሙራ ከንከ በረቶቲ ዩኒቨርሲቲቻ ጋፋ አመጂ ዲግደሚጃ በረኩመ ለማፍቅደሽን ዲዳ ጀባ አከካሰን ኦዱን ዩኒቨርሲቲ መደወላቡራኑ ጠቀበ ሳጥ ኢለጅራም ሞቱማ ወያኒ ከነን ጋፊ ምርጋ ካሰን ረሳሳረበ አጄሱን ይሳንቀናን አማሞ ኛተፋለሜን በረቶታ ፍጣጅረጀቹን በረቶኒ ሞርሚጭማ አከካሰን ኢዳ ከንገባፈሜም ከሰቱ በረቶቴ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ መደወላቡ ዲዳ በረቶታ ከነረቲር ማተን ጋፊ ምርጋባ ቢዩማ ካሱን ዲዳ ጭማከ ስርኒቸረቲ ሙልሰን ኦዱን አርገነኩን ደበሉን አደስራም ዲዳ በረቶታ ዩኒቨርሲቲ መደወላቡ ቲከምባረ ጊዮያኒን ሁምነወራናሳ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ቻኬሰቴ ዱሚናን አከቦ ባሴቲክሳ ጅሩስ በኩን ደንዳ አሚራም ኦዱጡምራቲን ጎዲነ ሸገርካባ ኦነገር በጉራቻት ድዳን በረቶታ ጀባቴ እትፉፈም አመጂ ድግደሚ ቶርበ በረኩ መለማፍደሸን ጎዲነ ሸገርካባ ኦነገር በጉራቻ ኬሰቲ በረቶቲ ኦሮሞ መንኔም በርኖታ ሰደርካቶ ኮፋፍ ለመፋ አከስመስ ቆፓይና ሞቱማ ወያኔ ረት ፍንጭለ ጀቤሰን እትፉፉ ጋባሳ መደንከኝራኑ ጠቀበ አዴ ሲራም ሞቱማን ገብሮን ፈታን ኑራከው ወያኔን አባይሬዳ ይደምቶቲ ሲያሳ ይከመን ምርግ ኡመተ ኦሮሞ ሀከበጀሙ ከነን ጀንካሱን በረቶቲ ኦሮሞ ኦነገር በጉራቻ ወያኔ በላሌፈቱ ጀቤሰን ያከትፉ ፈኒስ ኦዱን አርገኔ ኩን ሁበጂ ሲራም ፍንጭለ በረቶታ ከነጣም ሱፍ ናኖቲ ከምቦባሃን ሂደቶኒ ፊውምኖኒ ቲካ ወያኔ ተርካንፊ ሁምና ፉደተነኒስ ለሚለን ሄዱ አከሚደ መንጅረን መደንከኛ ይፈጎደኒሩም ፍንጭለ ዲዳ ገብሩማ በረቶታ ከናወል ቀበቴ ወረቃሌን ፍንጭለ ዲዳ ገብሩማ ጀጀቤሰን ሄዱምናን ድትም ፈሚራም ኤርጋት ይሄኛ ከነ ሞቱማ ወያኔ መቃሽፍቶ ተጀዱን ኢልማን ኦሮሞ ለመ ጎዲኒቸ ከሰታ ጀሴ ገባቲ ባሴ ፈኒሴ አስ ዲዳን ኡመታስ በበለታ አከጅሩ መደንከኛ ገባሰኒሩም ገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ኦዱ የሮ ከናፍ ቀበኔ ዲያኔ ከኑማን ራወቴራም
يرون كم في لنوتي ميتي موتم ما نانغو هم نانقا باته وقا ديك دمي سديگوتو وججيچا هدا في سامي چرا وچا توري في جرو يكا ساکنا دوك فاته يرو في لنو دياته كوتا غلما آهو جدو اگاو في ارگون اکان کان السادة murni afan kawetin sabota ukkam site sama fi biya bakachi sa turte fi jirtu nafiladda jette hofdade sun tufi guddada malfida jedani ummatatti kosuda malnagota jedani ummatattaraba basuda wayanenis kanu madalaga jirti filanno fakkesi chamsadu fu empire ethiopia ke satti nigagge fama jedame odefamu walqabate ululli wayanen yero amma kana farsa jirtu ifatti tuffi ummatto ta cunqurfamo kessattu saboromo raqabdu ifatta garsisa ulullifi gocci wayanin amma itti jirtukun bara cunqursafi hiditta ereffachuf awifi fedi qabdu calatti mirkanesa samiccha qabegna ummato romo ratti oggottandi gdami sadandar bankesa gagge saturte fi jirtutti akahin qofne fi bara samiccha kanare ereffachuf karo raqabachu ragabaha biyya mirgina mooma fi demokrasi hinjirre fi hinkabajamne keessatti filannoon haqaa fi bilisaa gaggeeffamu akka hin dandeenye ifaada gaggeeffamus akkuma argaa turree fi jirru murni qawween biyya bittu sanduuqa filannoo hattee sagalee ummataa garagalchuun kan ofii taasifata kan bara bittaa fi saamicha murna wayyaanee argines kanuma wayyaaneen filannoolee fakkeessi darban hunda keessattu sanduuqa filannoo garagalchuun sagalee ummataa hattee kano fi taasifte parsanti sagaltami sagal inge fadde yette ajjeccha fi saamicha raawwachaa turte jirti wayyaanin woggottan digdami sadan darban keessa kan hojjechaa turte maqaa demokiraasitiin daldala siyaasa fi diinagdee gaggeeffachuudha maqaa ummattoota cunqurfamootiin biyyoota lixaarraa liqaa fi gargaarsa kadhachuun kiisii ishii guuttachuudha ammallee kanaaf qophaa'a jirti woggottan digdami sadan darban keessa lanno fakke sibiyatti ke satti de mature kawalinne sagale ummata saame fi garagalche parsanti sagaltami sagal inje fadde jede himacha ture wayaneda kun qosada kun ummato ta jinkorfamo ratti drama hojjechuda ke sattu saba akka oromo wayabate kanaratti ittafi ajjecha akasumas saamicha qabeenya danga hin qabne gaggeessa mirgiflu fi filatamu jirajechun tufi jabada ሮሮፊት ኢታምርጋ ሰቦ ኦሮሞ ረጋው አከገድ ሂምባኔፍ መቃፍለኑ ፈከስቲን ደልደለ ሲያሰፊ ዲነግዴ ጋገሱን ሮሮ ደቻዳ ቱፊ ጭማዳ ቆሳ ሙርነቢጩን ወየበረቲ ቆስቱ ከነከሳ ኦባሱ ቀምና ቆሳፊ ቱፊንኩን አከከሚቱ ዳበቹ ቀባ አከ ኦሮሞቲ ኮልፈ ከነከሳ ኦባሱን ድርቀማ ድራማን ወያኔዳን ወጋ ፍሪፊሸኔ ገቴ መቃፍለኖቲን ኑረቲ ጋገፈምኩን dhaabbachu dubbii fardiidha. Wayyaaneen diina, wayyaaneen saamtuu fi gara jabeetti ilmaan Oromoo barataa barsiisaa, qonnaan bulaa, horsiisee bulaa, hojjetaa jaarsaa jaartii osoo hin jedhin qawween fixaa turtee fi jirtuudha. Wayyaaneen Oromoo roorroo nuffee mirgaa falmatu ajjeestee gabaa baastee fannisaa jirti. Diina inni akka akkasii waliin sababa kamiinuu dhaabbachuun immoo seenaan nama gaafachiisa. Diina inni akka akkanaa waliin dhaabbachuu dhiisuun diraamaa maqaa filannootiin qopheeffatte irraa fagaachuun immoo qabsoo bilisummaa keenyaaf goonu keessaa tokko waan ta'eef balaaleffachuu fi waliin dhaabbachuu dhiisuun akkaan barbaachisaadha. Waltajjiin gabroonfattoonni qopheeffatan nu hin ilaallatu waan ta'eef. Amma yeroon kan filannoof itti galma'anii miti. Amma ummata Oromoof yeroon isaa kan filannoof itti qophaa'u miti. Barri diraama adda addaa qindeeffatanii ummata burjaajessan darbaa jira. Barri isaa bara dabballoota oppiidiyoo 2-3 of fuundura oofuun ummata Oromoo moogsanii yookaan gowwoomsuun itti danda'amu miti. Barri akkasii akka duumechoon kololeessaa bittinnaa badaa jira. Amma Oromoof yeroon yeroo bilisummaa isaaf caalatti falmatu mirga isaa kan uumamaa fi kan dimokiraasii kabachiisuuf qabsaa'uudha. Barri isaa bara fincila walirraa hin cinne diina irratti gaggeessaa jiruudha. Yeroo alaa mana ummanni Oromoo qabsaa'onni ilmaan isaa waliin ejjetanii diina barbadeessaa jiraniidha. Yeroon ammaa yeroo baragagummaa fi saamichaa hundeen ofirraa buqqisee gatuuf fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti qabsiisee finiinsaa jiruudha. Barri isaa bara irree tokkoon afaan tokkoon diina fuundura dhaabbannee saamichi ajjeechan nu ga'e nuffine jennee kan yeroo kamiyyuu caalaa itti kaanee jirruudha. Barri filannoo fakkeessi barri wayyaaniif hamaamota ta'an darbee jira. Amma Oromoof barri bara bilisummaa isaa gonfachuu fi angoo poolitikaa sarbame deeffachuuf fincila diddaa gabrummaa itti finiinsuudha.
Danga darbe bandaji lamma fanarge kayge rokana dina danga darbe bandaji lamma fanarge kayo romokana ale romya jirani abashato mungurani romokana romya jirani abashato mungurani abe gare mana gara genye gara di bangan dan genye kana mana man genye abam pada pada sore te pada sore me bulo ko gana bana na ko pitora kai ke rongana mali jaga dan pe pada ji lama kana ke kai ke rongana mali dina jaga dan pe pada ji lama kana ke Ya tu ra, 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 ya tu
kabajamu ragge fatto ta kenya kopin kenya oduda negale kopi yerong kam filan noti mitujeru itanse ammalle akuma itu fettijira akuma matadure ratti ifsu yalle itansine kan simbrangenyu gargarsa bankin adunya seruma matasatu cabse motumma barre wayanef tasa jururatti gabasa kinde fanneta kunoti
Bankin adunya gargarsa Ethiopia daf tasun seru mo ofisa ti tin masaka mo yokan tin bulu cabsa jiraachu gabasan jiddu kana milike be isati le jiram motumota fi jarmiyota adda walin tawdan jirenya le mili adunya kana roge heddun wayesu fi rakinota isani furudaf kana jitu bankin adunya Ethiopia ke setigaru rakko ummatota furura ittu hamme sufi ita mirga wayanin rawatu jejjebe suf gumacha jiraachu da sadarka adunya ti gurmun gazetesu takoranno gaggesini kana fan ingilizitin International Consortium of Investigative Journalists jedamani kanaddesu gargarsi bankin addunya maqami somatin motumma wayani tifkenna juru dacherra buqifamu qabeenya samamu dirqe gudedamu ajjecha hida fi hacucha bifa addadda sirni tpelf lamileb yettirattra wotajuru jejjebesuf ola akaju dablin mirgotanamu mafalman ragalen deggerun ifsajurum kesuma mallaqin motumota addunya fi jarmeota garagara arra tasabame kara banki addunyatin murna bayre Ethiopia bitajuru flatam saganta gandesu motummich banu kan lamile kumota heddu dirqeenqe akakilef ababile sanira bukisu akekatef olfamajiram dimme kanaratti himanna lamile rakko kanaf saati lamanin akasmas jarmeota addadatin diyatajuru bankichi murmata turus ragalin qabatamun diyachurra halichu qorachu dafdirqame Motumman United Kingdom istimicharratti aka qorannon tasfamu menemurte olana dan ajejun sani adatam tausgaru bua qoranno kana jechunis mallaqni Ethiopia daf maqami somatin kennemajuru ita mirgatif ola jiraachu fi isu idalchi gabasan yokan epsi gama banki addunya tinistawu motumota bankicha mallaqalatan kan akka britainirra asbay mullanni gabasan gurmu gazetesota International Consortium of Investigative Journalists jedamu harka gehekun akka hubachisutti Motumman Ethiopia mallaqa maqaqar garsaatin banki addunyarra argatun ummato tabiyetti kanena ka anyuak maqaqobsumo yokan gandeesu banutin dacherra buqisuf akasumes worren dache sanerra buqifamu didanammo warana saitti bobbasun rebicha dirqin gudeddifi ajjecha rawochuf olfatajerem gaggarsi mallaqa poundi miliona 23 miliona 88 oltaukunis addadrum madan motumma britain ra kan argamiyoto karadame miso medilla dunya yokan britain's department for international development in fayya barum safi tajajilota buuratif jedamel latamam gargas ethiopia tasfamuratti garen banki addunya qoranno akagegesu hundaye ragale addadda sasabudan qorma tagegesa jiratus gargas banki charra miida lamile ragahajiru dalse gabasa ifatti base yokan ifsa ifatti kenengabu Ragan jiddu kana milike icciti damba hegaru bankichi sera bulmata sa cabsa jiraachu ifatti saatilam mallaqni banki addunya lamile miliyoni heddu dache akakile ababile isani kan buura jireny isani taerra buqisuf akasumas ita mirgota umutumman ango Ethiopia harka qabuti PLF EPRD fra wotajruf qoda gumachu ratti akka argamu ibsam bankin addunya gargarsin ni maqa gudina fi misomatin latu hachuchaf olfama jiraachu ratti Komedia atif tiye fannalate qorachun tarkanfi furmata afrate lamile hirara irragajurra bararu dabunisam sera sa kanfallise tawda garen bankicha imicharati qormate tasajiru kanrat waligalim mirga lamile anyuak dache rabuk famanefi bakatanif kan dabate jarmaya inclusive development international jedam of director kantan David Pride bankin adunya gargars Ethiopia flacha jiru kanan dache isanirra dirqaman buqifamu lamile kumote hedduf shora tabate rajajachudan ademsa serum isatu fallese bankin adunya hordo fajiru balalifate keekim motuman wayane woggota andura egalim saganta PBS jedun dahate lamile nanule biyetti addadda rabuqisudan dache isani dunfachun gurgurata kan jiruto lamile qeyra buqisif tajajilota akka bishan dugati fayya barnota fi kanin kana fakkatan akka gutuf wada senus akka hin dogomsini fit lamilen ifsajiram namoni qeyesanirra humna buqifaman kunnin bosonatti walati sasabumudan akka lafacirani basudan dawo ijaratan ajaje tilate garisani ammu akka qeyra buqifamanitti hindebinif bakka tokkotti walati sasabudan
waraanaan marsee eegaa kan didanii sosso'anis rasaasaan fixuusaa warreen yeroo adda addaati. Dhaabbilee akka Auckland Institute, Human Rights Watch fi kanneen kana fakkaatan waliin gaaffii deebii taasisan akkasumas kanneen miliqanii biyyaa baqatan saaxiluu irratti argamu. Dhugaa kana gareen baankii addunyaa haalicha akka qoratamu ramadames mirkaneeffatullee badii duuchaadhumatti abbaa irree gargaaruurraa lammiilee mudate kanaaf baankicha gaafatama jalaa baasuuf jecha dhugaa jiru kana ukkaamsee bira dabruuf filate. Gabaasni dhimma Itoophiyaa irratti jidduu kana miliqee bahe kun akka hubachiisutti ammoo gareen qorannoo adeemse dachee irraa buqqifamuu fi hiraara wayyaaneedhaan lammiilee irra geessifame gahummaatti qorachuun rakkachuu akeeke. Maallaqi baankichaa sagantaa PBS wayyaaneef oolaa jiraachuun caalaatti akka qoratamuuf ogeessa dhimma uummata Anyuwaak Profeesar A.C. Korimootoo akka gara Gaambeellaa deemanii komii uummataa qoratan ramaduun bira gahamee jira. Jaappaanitti Profeesara Yuunivarsiitii Osaakaa kan ta'an Profeesar Korimootoon dhimmicha irratti yaada gurmuu gaazexeessotaa gabaasaa kana ifa taasisee filaataniin lammiileen Anyuwaak inni haasofsiise mootummaa wayyaanittiin doorsifamanii dachee irraa buqqifamaa jiraachuu akka itti himan ragaa bahe. Profeesar Korimootoon dabaluunis sagantaan gandeessuu mootummaan Itoophiyaa gaggeessaa jiru fedhii uummatootaan odoo hin taane waraanaa fi poolisaan dursamuudhaan akka gaggeeffamu hubachiisan. Dabaluunis Itoophiyaa keessatti bulchiinsonni naannolee uummanni fedhii fi gammachuun dachee isaa akka gadiin lakkifne waan sirriitti beekaniif aangoo fi humna qabanitti dhimma bahuudhaan kan fedhan raawwatu uummatas dachee irraa buqqise jechuudhaan abbaa irrummaa wayyaanee ragaa bahan Profeesar Korimootoon. Haalicha irratti gabaasaa qormaataaf baankii addunyaa yookaan deebisaa jiru akka laataniif kan gaafataman dubbataan baankii addunyaa kan damee Afrikaa Filhee akkuma adeemsa hojii baankichaatti hanga boordiin hojii raawwachiistuu torbaanota dhufan keessa gabaasicha ifa taasisutti miseensistaa fi baankii addunyaa waa'ee qorannoo gareen dhimmichaaf dhaabbatee taasisee ibsuu hin danda'u kan jedhu barreeffamaan deebisuudhaan alatti hanga ammaa deebiin gama baankii addunyaatii dhagahame tokkollee hin jiru. Gaafatamaa dhaabbata kan mootummaa hin ta'in Inclusive Development International jedhamu kan ta'an David Preid gama isaaniitiin Itoophiyaa keessatti gargaarsa baankichi kennaa jirurraa miidhaa gahaa fi haqa lammiilee Anyuwaak dabeef murtii kennuun kan pireezidaantii baankii addunyaa Jiim Yoong Kiim ta'a jedhan. Tarkaanfiin haqa lammiilee Itoophiyaa keessaa dachee irraa buqqifamaa fi hiraaraa jiraniif dhaabbachuu kunis kan eegalu dhugaa gareen qorannoo sirriitti ifa baase amanuun dogoggora uumameef gaafatama fudhachuudhaan jalqabee miidhamtootaafis beenyaa malu kennuu akka hammatus dabaluun hubachiisan. Akka gabaasa kanaatti gargaarsi wayyaaneedhaaf laatame hordoffiin dadhabaa ta'ee odiitiin gahummaa hin qabnee fi seera bankichaa faana bu'uu isaarratti faana bu'amuu dadhabuutu rakkoo jiru akka dhalatuuf sababa ta'e. Akka gabaasa baankichaa miliqee bahe kanaatti rakkooleen olitti tuqaman kunneen mootummaan wayyaanee maallaqa gargaarsaa alarraa kanneen akka Yuunaayitid Kingidam irraa karaa baankii addunyaa argate paawundii 300,000 ol ta'u sagantaa gandeessuu dantaa sirnichaa tiksuuf baheef oolfataa jira. Baankichi gargaarsa Wetalaatu miidhaa inni lammiilee irraan gahu hanqisuu fi kallattiin dhimma arjoomameef ooluu isaa faana bu'uu dhabuu fi tarkaanfii furmaataa fudhachuu dhabuun baankichi seera isaa cabsuu ifatti akka agarsiisutu gabaasaa miliqee bahe kana keessatti eerame. Hundeessaa dhaabbata kan mootummaa hin ta'in Ameerikaa Kaaliforniyaa maaxeffate Auckland Institute jedhamu kan ta'an Anuraad Mittal mootummaan Biriteen sagantaa misooma baankii addunyaa keessatti akkuma hirmaate maallaqa inni gumaacheen rakkoo uumamee fi kufaatii mudateef gaafatama fudhachuu akka irra jiraatu akeekama. Itti fufuudhaanis baankii addunyaa fi damee gargaarsa misooma idilee addunyaa kan Yuunaayitid Kingidam dabalatee arjoomtoonni adda addaa gargaarsa Itoophiyaadhaaf taasisaniin qofaa odoo hin taane sirna biyyattii bitaa jiruuf harka rukutuudhaan hiraara lammiilee biyyattii dinagdee fi siyaasarraa moggeeffamaniitiin misooma namoota qobaan lakkaa'aman muraasaatiif gumaachaa jiru jechuudhaan adeemsa arjoomtotaa qeeqa yaada Zagaardiyaaniif laateen biyyattii keessatti dhugaan ifatti mul'ataa jirus kanuma. Haqni afaan qaban funyaan hin dubbatte akkuma jedhamu garuu dhugaan lammiilee biyyattii akka Anyuwaak fi uummata Oromoo sirna wayyaanittiin dachee irraa buqqifamaa jiranii oolee bulus mataan mul'achaa jira. Warreen ukkaamsoo filatanis haalicha keessa isaaniittis ta'u amanuuf dirqamaa jiru. Kan ofii isaaniitii dogoggora ta'uu itti amanan as baasanii eeyyeen ni dogoggorre kanarraa of sirreessuu fi haalicha sirreessuudhaaf tarkaanfii qabatamaa kana fudhanne jechuudhaan as bahuun dhimma uummatoonni miidhaan irra gahees ta'uu kanneen haqaaf dhaabbataniin eegamaa jirudha. Ummatoonni biyyattii kanneen akka Oromoo sirni aangoo qabatee jiru wayyaanee TPLF diinonfatee fi adeemsa siyaasaa fi dinagdee biyyattii irraa moggeesse gargaarsa arjoomtoonni akka Baankii Addunyaa, mootummoonni akka Yuunaayitid Kingidamii fi kanneen kana fakkaatan wayyaaneedhaaf laataniin duulli irratti banamaa qe'ee fi qabeenya irraa buqifamaa saamamaa fi hiraara argaa jiru. Baankiin Addunyaattis ta'ee arjoomtoonni akkasumas dhaabbileen namoomaa adeemsa seeruma ittiin bulaa jiran cabsuu fi dantaa mootummaa aangoo irra jiru tiksuuf jecha dhugaa awwaaluu akeekkate akkasumas faallaa akeeka jaarmiyaan isaanii dhaabbatee fi raawwataa jiran yeroon ija banatanii hiraara lammiilee Itoophiyaa keessaa dhaabsisan ammas hin dabarre. Maallaqa lammiileen Yuunaayitid Kingidamis ta'ee kanneen biyyoota biroo akkasumas arjoomtoonni adda addaa maqaa gibiraatiin laatan sassaabanii haqa dabsuu dhiittaa mirgaa fi roorroo dhuma hin qabne raawwachiisuudhaaf gumaachuun kan dhaabbatu qabu gabaasaa baasaniin ibsuu qofa odoo hin taane adeemsa yookaan imaammata wayyaanee waliin keessa deebi'anii ilaaluun tarkaanfii sirreessaa hatattamaan fudhachuudhaani. Gama kaaniin lammiileen Oromoo biyyoota hambaa keessa jiran maallaqni maqaa guddinaa fi misooma uummattootaatiin wayyaaniin mootummootaa fi qaamota arjoomtootaa adda addaa irraa hammaarrataa jiru. Sirnichi humna waraanaa ittiin jabeeffatee lammiilee hacuucuuf dimokiraasii ukkaamsuuf uummattoota humnaan dachee irraa buqqisuun saamicha gaggeessuu fi abbaa irrummaa gadi jabeessuuf oolaa jiraachuu mootummoota keessa jiran hubachiisuu keessatti qooda guddaa akka qaban dagatamuu hin qabu. Kanaafuu diina keenya wayyaanee biyya keessaa nutti roorrisaa roorroo caaltufamoo aangawootaa fi dureeyyii akkasumas jaarmoota addunyaa daboo yookaan guuza kadhataa jiru karaa hundaanuu dura dhaabbachuu fi ofirraa falmachuun dirqama lammummaa nurraa eegamudha. Addunyaan haqa keenya beekee akka nu cinaa dhaabbatuuf tattaafataa mirga uumaan nu badhaasee diinaan sarbame deeffachuuf karaa hundaan haa sossoonuu dhaammanna.
Fakkaatu dhokkatee cuukkuun dhokoolame dimokiraasii sobaan namatti qotame qabeenya uummata qabaatti oobame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya Oromoo magaalee guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Gantoota bitanii ibsuura kuusanii humna garaa loluu walitti kuusanii dhugaa awwaalanii sobaa ufuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii dhugaa awwaalanii sobaa ufuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii. Dhokatee cuukkuun dhokoolame dimokiraasii sobaan namatti qotame qabeenya uummata qabaatti oobame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya Oromoo magaalee guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Kartaa fiidhaatti naqama wabooma nyaachiftaa fi biittan qaqama yoo mirga gaafate sirasaasaan dhawama na geni kasana ni kansa dabama. Jomiriga gavate srasa sandawama. Nageni kasana ni kansa dabama. Dokate chupun da bole me Demokrati soban namati kosame Kuito komulata barfuli dokate Agoga mena punam ni dukadabe Kuito komulata barfuli dokate Agoga mena punam ni dukadabe Togenyo onzuf ganda gay talaba Umani wanu fi ambuma tidaba Mishoma bojana afani no deitu Biya vidurom tuf siya denya deitu Mishoma bojana afani no deitu Biya vidurom tuf siya denya deitu
Agi fattota Kenya, Kopin Kenya, Masakuma, Iti Fufestijra, Itan Sudan, Baru, Jitu, Lamira, Nurakabe, Sinakasivna, Amale, Nufana Bua, Nufana Tura.
Goladina, Golu. Baraduri tike jaba tokko ture karisa naga qaba binen sonni hamon akkaqerrensa yeyi wangof warabessa wanin horatenyachuf yeromara gadu garu inni karisa tulluna ne ollof gado bebue Alkanif guya nufi male wantifatuf warri karresa gad milkau dadaban gafa kanit binen sota kesa wangon yokin sardidon toftati kechma sana ittin dagdu ummatte goga yokin kallo hola gende kesa barbadde akkata qama she golgut midexite hotatte ijaf gurra Ensaf karifa waluma galatti enyumma she saduga hunda golgatte hola fakkatte homa holuta sente tike jaban sunis hishakkine holunnis himmamne garu dinni haman isanu mafakkate giddu sani seneer jalqaba ilmole holuta hatirradu ten anat fada kesan Jette sosobde, mogat bafte nyate. Iti dabalun warrakanis hale egatte, gogumsite, mogat bafte. Tokkolaman nyachu iti fufte. Sanabod ken warranagak abu. Gadu hamtu fulat okfate, goga fira golgatte naga abe. Ilmen alatte gudachu dat abde. Gees bobbe galun ibe gafkan tikensun fonka jeleet adu qarate galgalat gorana holuta ulseni hola qalmaftat ijan barbach egale iji isa ola hunda cala gabbate tokkorra bu'e adu isa sirrefate arkan hittitate akkatasa dubbiin gola isaa quucarsaa tureen wal afaan bu'an. Bineensa qarriffaan dhiigaa bifa geeddaratee eenyummaa dhokfatee mooraa isaa dhorutu guyyaan geenyaan aaduu afaan bu'e jedhama. Durduriin akka kana afaan Oromoo dabalatee afaanota hedduu keessatti yoo dubbatamu dhagaama. Haa ta'uuti garuu dhufteen durdurii kanneen Afriikaa ta'uu ragaaleen eeran danuudha. Namni qaroon seenaa biyya Giriik durii keessatti bakka jabaa qabu tokko durdur kana walitti qabee addunyaa garagaraatti beeksisuutu himama. Nama qaroo kanaan Giriikonni Eesop jedhu. Maqaan dhaloota isaa eenyuu akka ta'e hin beekamne. Lafti dhaloota isaa garuu hardii Afriikaa biyya kushoota kan Giriikonni Eetoopis jedhanii waaman ta'uu ragaaleen agarsiisan hedduudha. Moggaafni maqaa isaallee lafa dhaloota isaa kanarraa akka ta'etu dubbatama. Namni kun bara dheeraa dura garbummaan gurguramee gara biyya Giriik akka geeffame ragaaleen kunniin dabalanii ibsu. Eesooppiin rageessaa yookiinis Folk Taylor beekamaa yoo ta'u namoota qaroo jedhamanii seenaa Giriik durii keessatti qubaan lakkaa'aman keessaa tokko jedhama. Eenyummaa nam durii kana warra caalaatti iyyaafachuu danda'anitti imaanaa kenneen gara dubbii kootti deebi'a. Dura garuu iftooma dubbii koof jecha afoola kana keessaa yaadota ijoo dubbii of keessaa qaban tokko tokko ilaaluun gaarii ta'a. Afoola kana keessaa taateewwan kaaraaktersii sadii agarra. Jalqaba qaama hojii eegumsa harka qabu tikeen moggaafametu jira. Lammeessoo qaama warra eegumsa barbaadan gaaduu kan jeedalaa yookiin sardiidoon moggaafame agarra. Sadeessoo qaama eegumsa barbaadutu jira. Qaamoleen sadeenuu amala mataa ofii qabaatu. Fakkeenya jeedalli bineensa hamtuu ilmoolee dhalattuu gaaddu ta'uun beekamti. Kanaaf tikee jabaa ishee rakkise sana jaguuf tooftaa baafatte. Of golgitee eenyummaa ishee isa dhugaa dhokfatteetu hoomaa hoolotaatti makatte. Irra keessa golgaan dhokfatte malee amalliif eenyummaan ishee inni dhugaa hin jijjiiramne. Akkuma of golgitee hoomaa sanatti makamteen akeeka dhoksaatti qabdu bahuu eegalte. Gogaa sobaa golgattee warra sagalee ishee dhaga'ee of dagate battalatti qarriffaan waraanuu ansite. Gama kaaniin tikeen jabaan sun diina fuulleetti dhufu faccisuu irratti alkaniif guyyaa hirriba hin qabu. Garuu diina of dhoksee bifa geeddaratee dhufu akeekkachuu irratti dedhummaa yookiin dagummaa qaba. Diinni hanqina kana waan hubateef qaawwaa sanaan hulluuqee seenuuf karaa argateera. Bineensi dhokataan mooraa isaa seenee karra eegumsa isaa barbaadu tokko tokkoon gaaga'uu danda'e. Kanaaf ciminni isaa fiixa hin baane. Amma gara muummee dubbii kiyyattan deebi'a. Diddaa jabaan Oromoon harkaa qabu bitaa mirgatti keessaa alatti diinota Oromoo waakkachiisaa jira. Kanaaf alkanii guyyaa qaawwaa ittiin gurmuu saba kanaa laaffisan barbaacha fiigu. Naanna'anii ulaa mataa ittiin seensifatan suufu. Bifa geeddaratanii sagalee jijjiirratanii karaa argameen quba kaa'uu yaalu. Soba wal jifatu. Waan wal dhaban fakkaatu. Dubbii Oromoo irratti garuu tumsaaf wal barbaadu. Kun Oromoof fuulleedha. Haa ta'uuti garuu hanga Oromoon warraaqu jarrillee tattaafatu waan ta'eef yerichi dammaqiinsa addaa gaafata. Gufuu karaa qabsoo danqu mara of dura maqsuuf dura duuba ofii sakatta'uu fedha. Akka tikee sanaa diinasaa mul'atu qofa otoo hin taane isa golgaa godhatee deemullee dursanii saaxiluuf ogummaa jabaaf tooftaa battalaa horachuun bilchina. Kanarrat ka imman iga ho aad angalasa kapso arka kaban yero yero timadali sani ila lachu kabu. Akkasin isa fula golgate sagaleji jirrate kapso shuruf be isa safisa kapso kabbane suf ojjetu. Warra karaju feek abso ummata gara haqaq uf carraq. Dina bifahedduf amala danuk abu dursani olachun danda ama. Toftaf at umman dina rach olaan tummaak abannan jachala masadi of fuldura tarkanfatani keso gola dina golun rakisa hintau. Chala tigaru mora ofija befachun fit ak absot. Yos goladina golun danda ama. Dirkamnik absauta alle isakana. Amallik absos attakana. Injifannun kanoromoti anijitu lammiti.
Yabaiko barode ragoni.
Yabaiko barode ragoni.
Nama barda ya barda ya barda.
Ya
barra
ya
barro, ya tu ya barra ya barro,
ya barra ya barro.
Yo na vira dari dana nasta, yo mu bana murto,
yo mu bana murto.
Yo na duva hadu dana karta, bolu mana koto,
bolu mana koto.
Ya barari te te lagar ko, anti na mastes deke garan kanko yo le abai.
Ya
gai ko baro de ragoni gerar geran nanje malla gortu gota garanun ostu gerar sago tapeda tamoda be safedai kallon ke dabe sare maka ke bave sare lamni khoda ge sare lamni khoda ge sare
yo
baga ga baga ba abozonu gara ga ba aboyen kala ga ga ba amilka unga baga ba ga bali rambe kani ma banger arsala ba tarkita narkau bai bela pa mati uba dopate ukam bate ma gara na gukku ba atyomi banu kam bata atari ko mulga batai
yo
Anjadu jadu takam boudi da agabru manar jira agabru manar kabira atterga ngalakendeñe la fagara kongeñe tiartu natiror nitti tije namma kongeñe mali bartanan jadu mali banaru dida barate matam kabu daldale la ban kabu torsi jembo babanne tetti seno babanne sore kono babanne siderette tor koru dite bolni toy Kenu jirat, tama jajir ni jirat, tapa mana gape, talagang gola jirat, kulo dua wal jitat, malin senya ya firai. Uma zani timmalle, ganda zani tunnangle, kalenya zani mpune, nama zani timpune, danga zani chapsile. Haka zani chapsile, keto nukti tulani, tirat tonu gurani, senyum manu galani, iya nu babatani, imita kenya so chabai. Lupu to gati kabe, kana to na tanyi za, tari kanna dhavu za, tirpu ni minmani, la perra na dikki za, la perra na dikki za.
Mudu sikrem jirate, utte iman jirate, leti vine jinyatu, usho gantan jirate, wani gantan jirate, illen sillen untenu, muntu nusim javatu.
Ya jori de bani be kale sasani gantu nabazani tirri bana kazani kar challe nawazani kar challe mana birai rakanne raya bira agidra me kanarke mana me kanmanne maka me kanave tya kor maka kayu ko bagonta tu bhayu ko kar so na jira tu ka kayo na milka uka kayo na milka ukai
Kabajamu dagge fattota kenya kan cakasa yurtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi kudaja kilherzi kuma kudatorba fi dibaja fi soddoma ratisini tamsa jiruda kopin kenya malleya kuma itifetti jira amma kopi tumura ragenyera kopin kenya tumura mo gafi fidebi jirata godin lita oromia dargaggo falmata bilisumma walin filanno motumman abbare wayyane adem sisuf jirurati tasifne simbrangenya malle nufana bua We'll be right back.
dargaggo falmata bilisumma gudina qellam wallagga dambidollo raga fiib de bikana tagale bilisumma woromo wajjin gochu biyaachu ke sanif galato ma jenna dargaggo falmata yero amma motumman wayane filanno barakuma lamaf kudashani adeemti suudaf qoppi rajru halli qoppi nanno gudina qellam wallagga rajru mal fakkata
galatoma kinin gocha halifinan no gudinan anno kallamen daggagiru yeroma partli mormitota sochuane katan anno filanno sdetsani rasudetani bayi danka gudda kate chora magra wano magalati akka gudinan kallamen daggat watin gabaketu gudirati filanno hata kade satubi gita magenne partiwana rai gennun kallu malif yeroma dargaggota popolata dan dokati janido chiru namota imma kalati hojikala okanne nirga koromo kalmo dasuchu ene danka addadda sarat adenchi sagiru tesuma karati managenya kara denumati sandi ene nogata mitne jota karani rakko gubben jira antedi maka af jira jechun dandenya hojire tigaru baite kufata baite betta ba tin malif de mani de mani wajira part de mani tota erat tsisu kanadros wal addadda inni da tron amma jira antedi maka af jira malifa hojire projectu da kun wanta den fakkan da garu jira gidan intanetin angota antere patu da ittifo kadin jittu garbade
gara imma parti le mormitota utun senin dura sochin motummichi akka motummaatti godu fakkenya fi buuralim soma ojenne rajadu ummanni oji motumman kun ojetetti tajajilama rajadu manabarum sakasu barnota kasu gamaqonnatin kasu buuralen misoma jarri jedan kun duguma ummata kana gutera
buuralen san jedan kun ummata kana miga fatatre gaso garden sabitun durat gaso garden sabitun durat kana ma san moro amma kana gaso sanatu isini sudu gudani tukin dubacado wale gaso ummata ga fatatre wan san ko de chadran yero amma gaso ummata de bitinan ju ummata kana miga badu bisuma isan jidan kan oson tane bisuma mata ta gun facci gun face ta fi bunfu ru mata ta ta wan jidan ga dasin ikka ta hamma bu gasta bar kan amma rejuru male bisuma kara wajje chadirra dan di bihe bisana sunu diri chadirra mana bar no dan di chadir kun ulu barate je dan kun dar ci chadirra ulu barate baranda gelan ajra wai mana bar no dan ci kan chan jidan ci ulu ko mata rejuru kun amma ka so wala dan ru amma kana no wala ummati hedon amma nanno magala dambrulu ke tananno ma zura yokatte ummati akula ibuchat ibuchara ta pata ulu dargaggoto no wasti dagala no gala ma shafo ka duran eroba yutu amma wai ga tile mo ura mana bar no ta isan gidan to manni bar no ta ba da tun sa no gari ke eju garu tin kalye da ne ka bare ta tin kalye da ne isan garu de di kala kenna da ne isan gidan har ta murma ta an gen yani sakala de chadru male gaske kana brode di unterre ko da kun ummata dan brullu kan kemmen wala da godna ni wa amma da lo ta ndiran jirim isan barba da ni jirim ba e ni ma ta mata atya ma kana ti bi summa wa an jidu sammu sani kollo be jira da kan sammu sani jike jira wala bumma wa jidu sammu sani kada be jira bi badumma wa jidu wa in diya wa in e ni ma ma wa in afani derge go ta sammu sani kada be jira derge go ti kun mo intain ne kallatte hun datin gafi da ka kallatte hun datin bakka sani danda abetti zorumi sani da ke su kana jecha daga gota kana isa kane ne bakka akan goyo isa kane ne shi ka tarra da ne kan mu mu da masila na da ne kana ando su isa bi demo raga so da rikin da shi kan malaka ta isa wagga sadi handa sani ka tan tunu fatenya fadanu na jorra tara ta jecha dire gibira to jecha dire inanno oromiya ke ta duwa yin da kan akan ambo na ni sene rotu jita jiru shi jitu bar bade malif kana botu sani karora sani barak mala ba su tur ba kana war dan kan isan kana ita ku sani kan kuma la ba isa acci ga ka tuban daga gota kana hamma ta tsukku ne sai shi na wanjiru kayi kana kada da ne jiru amma sana oji sani kana tana rotu ki ya fata ne jiru ni amma daga goni romiya ke tura mu kan daga goni ko ne kallama la ka ke tura ne ka san fa ati amma kana ti jirama isa arzu barbaadan jijjiirama haqa arzu barbaadan jijjiirama uummanni naannoo kanaa kanaan dura dur qilaancilii 84 adeemee darbe jijjiirama duraan waa'een afaan waa'ee isaan taasisa waa'een qubee dhaaloo dubbatamu isaan taasisa maaliif dargaggoon kun kan isaan barbaadanis finfinnee keessa deemanii naqan ilaalu baratanii kaanii afaan oromootiin yeroo isaan itti achi keessatti hojiirree na walittiin arrabsaman yookaan dorgommii dhaqan yeroo isaan ittiin tuffatamantu jira yeroo isaan hojii gadhiisanii deemantu jira. Kanaaf isaan kun immoo dargaggoota kana boojjanii hidhaatti kan dhukkaamsuudhaaf itti jiru jechuu barbaade.
Dargaggoonni kun balaatti aggaammataa jiru kana jala bahuudhaaf akkasumas immoo warreen gowwoomsaman kana qabsoo waloo sanatti deebisuudhaaf hojii akkamii hojjechuutu irra jira?
Dargaggoonni kun tokko ta'ee walii wajjin ka'uun barbaachisaa hojii guddaan kan irraa eegamus dargaggoota kanaaf. Dargaggooti sochii gochuudhaan dargaggooti qabsoo gochuudhaan barattoonni Oromoo naannoo sana jiran barattoonni jiran hawaasni kamiyyuu isa kana irratti hojjechuudhaaf gudduubatti jechaa jiran yeroo isaan kana tarkaanfachisuudhaaf haalaa fi yeroo waan isaan daangeessatu jira yookaan immoo akkuma keessaa tokkoon wanta xiqqoodhaan yeroo laabisheessantu jira malee dargaggoonni socho'uudhaaf kaayyoo qabu isin jechuu barbaadan ammayyuu utuu balbala argatan utuu daandii argatan karaa ittiin isaan caalaa mijeessu argame yeroo muraasa keessatti aangoo isaanii deeffachuudhaaf baay'ee qaxxaasii guddaa yeroo jiran jechuu nan danda'a akka naannoo amma keessa jirutti namni namaaf sadii namni afur shan walitti yaa'ee akka gabaadhaan hursedhaafi paartiilee mormitootaa sirriidhaan jechiisu lammaffaan naannicha irratti hojjechuudhaafi fedhiin uummataa jira garuu uummati kun jara kanaa hojii socho'uuf afaan qawweetiin fudhatee jira waan ta'eef hiika isaaf waan kennuuf uummati kun kan inni filatee jiru yeroo ammaa paartiilee mormitootaa sunna callisuudha filatee jira.
Bulchitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo godina Qeellam Wallaggaa aanaalee adda addaa keessa naanna'anii waa'ee bu'uura misoomaa kanarratti haasa'aa jiru. Garuu uummata naasofsiifne uummata bakka bu'aa dhadhaniitu nama 10-15 hin caalle haasofsiisan kun maaliif ta'e laata?
Kun uummanni akka isaanii waan jiru agarsiisa. Warri isaan nama 10-15 nama 15 kana walitti funaannatanii deemanii haasofsiisan kun namoota isaanii ijaarratanii qarshiidhaanii matta'a adda addaatiin karaa adda addaatiin fayyadamtoota godhanii akka waan uummata bakka bu'aniitti deemanii oliin gadi isaan kanaaf olola oofaniidhaan alatti uummatni waltajjii dhumarratti isaan arguu hin barbaadu uummatni isaanii wajjin mari'achuu hin barbaadu naasofsiisinaa jedhee waltajjii meeqarratti isaan ari'aa jira uummatni. Kanaafitu fakkeessuudhaaf yookaan immoo miidiyaa isaanii irratti bareechifachuudhaaf. Akkas godhaa jiruun alatti uummata miti kan isaan mariisisa jiran naannoo godina Qeellam Wallaggaa bu'uuraalee misoomaa keessaa yuunivarsiitii Dambii Dolloo dhaabna jedhamee dhagaa bu'uuraa lafa kaa'an irratti barattoota oolma barattoota kutaa saddeetii gadi guuranii dhaqanii uummanni hundinuu irratti hirmaachuu hin jechuun barbaade. Inni dabalee immoo daballoota kaadinoota isaaniin fakkaatu guurratanii dhaqanii naannoo sanatti argamanii namoonni baay'een dinqifachaa jiran maaliif. Uummanni hundi bukkaa deemuu ni jira karaarraa namoota poolisoonni dullaadhaan garafaa turan olii gadii ari'aa turan karaarraa nu jedhaatan jechuu achi uummata wajjin immoo rakkoo guddaa ture naannoo magaalaa Dambulloo keessa poolisiin uummata baay'ee dhoorsaa ture kun jechuun uummanni isaaniin arguun barbaadu isaan poolis asiiganii gadi asiiganii uummanni isaanii wajjin hin jiru warroonni kun immoo warra isaan qindeeffatan nama 10 nama 5 warra qindeeffatanii hojii socho'aniidha malee isaan kun immoo uummata godina kanaa bakka bu'uu hin danda'an jechuu barbaadu.
Egaa paartiileen mormitootaa biyya keessa jiranu karaa nagaatiin mootummaa kanarraa rakkoo uummata keenyaa hin furre amantaa hidhuudhaan itti deemaa jiru. Amma carraan kun itti dhiphatee jirutti uummanni Oromoo mirga isaa dhiibamee jiru kana gaaffiilee misoomaa gaafatu kana kan deebii itti dhabaa jiru kana mootummaa kanaan dhiibamaa jiru kana jalaa bahuudhaaf maal gochuudha qabaa jettati?
Ani akka kootu wanti hin jedhu wanti isarraa barbaachisu. Godaas ta'e gubbata xinnaas ta'e guddaan beekaas ta'e hayyoonni Oromoo bakka jiru jechuudha hundinuu wal gurmeesse afaan tokkoon wal duukaa hin socho'u taanaan harkota amma mootummaa wayyaane uummata kanarratti ta'ee ittiin beeku Itoophiyaa jechuudhaaf Oromiyaa yoo kontiroolanidha Oromiyaa yookaan Oromiyaa yoo to'atanidha Oromiyaa hin qabanne taanaan wanti kan karaa allatti biraatti socho'an hin jiru waan ta'eef Oromoon immoo tokko ta'ee paartilee mormitootaas ta'e maaliif ta'e. Aangoo barbaadu yookaan bilisummaa isaa barbaadu kan galmaan gaachuudhaaf wal dhagee walii wajjin dubbatee waliin mari'atee tokko ta'ee yoo socho'een alatti amat harkoti garbumma akkani kira tademo kanin karakoti kin kale kawti jechu barbaade kanaf ummanni kun goda guddana wali wajjin socho gaafi qabu gaafi barakan koromo gaafi gaafi de kan koromo gaafi gaafi dokki kan koromo itti dararabu kan hunduma gaafi kun gaafi ko goda guddana ran galra iyalu in socho utanan jechu ba amma kinteira tawande ummanni ro tokkumwa dan socho roga bara tete
Bifuma walfakkaateen ammaa naannoo godina Wallagga lixaatti dargaggoonni hedduun hidhamaa jiru, maatiin hidhamaa jira. Dargaggoota kanammoo bakka lamatti adda qooduu wanna jedhamu jira. Isa kaan gowwoomsanii ofitti harkifachuudha. Dargaggoota warra didan hidhaatti guuruu, dararuu kun bifa kanaan mul'achaa jira.
Kuni isani dargaggo amma yero amma isani wajin kan injire dargaggoti kesuma umuri wagga sodduma gadi jirani isani wajin injiran dargaggoti kan isan kadani wanta midiyarra wanta argan wanta adilara teta aju jijire ma kana barba
dargaggo falma ega nannoni godinna wallagalita yero ammati waraanni bilisummaa Oromoo naannoo itti socho'aa jirudha. Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo itti socho'aa jiru kana keessatti mee haalli uummataa maal fakkaata? Wararaan kana gargaaruu keessatti dargaggoonni kun sochiiwwan kanarraa hammam quba qaban?
Baay'ee gaariidha. Akka amma haala marra jirutti baay'ee namatti tola. Wanta uummati keenya itti gammadaa itti boqotaa jirudha yookaan immoo kallattii argataa jirudha jechuun dandeenya. Maaliif wanti yeroo ammaa hojjetamaa jiru naannoo kanatti wanta namatti toludha jechuu nan danda'a. Uummannis immoo wantoota amma ta'aa jiru, wantoota amma tarkaanfii fudhatamaa jiru akka godina kanaatti baay'ee dargaggoonni keessumaa itti gammadaa jiru. Kun immoo baay'ee kaka'umsa guddaa nuuf godhaa jira. Akka godina kanaas sochiin baay'ee bareedaadha jechuu hin dandeenya. Kanaafis baay'ee namatti tolaa dargaggoonni yookaan naannoo sana kan jiranis quba qabu. Kun immoo cimee kana caalaa itti nuufufee iddoo hundaa naannoo Oromiyaa hundarratti akka inni nuufufuuf abdii guddaa qabna. Baay'ee namatti tola jechuu barbaadeen kun baay'ee kan siniinuu qabudha jedheen gara fuulduraatis kan itti nuuf cimuu qabudha jedheen. Abdii guddaa qabaa kun immoo hin ta'a jedheen murteessa jechuu kooti.
Uummanni Oromootiif dhaamsate dhaamtu filannoo wayyaaneen filannoo sobaa gaggeessuudhaaf achi as adeemtu kanarratti uummanni Oromoo keessaaf ala jiru maal gochuu qabaa jetta?
Uummanni Oromoo alas ta'ee keessas ta'ee kan inni hubachuu qabu mootummaan wayyaaneedhaa karaa nagaadhaan teessuma yookaan aangoo barbaachisana uummata Oromootiif hin deebisa waan jedhu abjuun isaa hin jiru. Kan keessas ta'ee alas ta'e kan nuyi beeknu uummanni Oromoo tokko ta'ee afaan tokko dubbatee waan tokko nyaate waan tokko irratti walii galee walii wajjin yoo qabsaa'e walii wajjin yoo socho'een alatti inni kun abjuu dukkana duubaati maleessa inni isaan amma jedhan puuppeetti yookaan hojii ashaangulliitii hojjechuudhaan alatti dhuguma Oromoodhaaf kan dhaabbatu tokko hin qabnu Itoophiyaa keessatti jechuu kan danda'a. Kanaatiif jecha walii wajjin yoo hojjetu yoo qabsaa'e alatti karaa isaan amma jedhan karaa isaan amma waraqaa filannootiin jedhanii itti adeeman kuni gonkumaa waan hin danda'amne uummanni Oromoo godaa gubbanaa daddaadhaa gammoojjiidhaa kana beekee irratti ammaa ka'ee hojjechuun hojii isaatii ammaa ka'ee falmachuun gahee isaaf kennameedha. Dirqama lammummaa eenyummaadhaaf eenyummaadhaa isaaf kennameedha. Kanaaf falmachuu qaba jedheen dhaan tokko dabarfachuu barbaada.
Dargaggoo Falmaa Bilisummaa godina Wallagga lixaa Qeellam Wallaggaarraa yeroo kee fudhattee sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana nu gochuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomi jenna.
Galatooma. Fayyata.
Sí. da baradu kuya komoko irkamala mumma wan raye gamaya komoko galgala ganama tokumara wachu bisanda yeron gete ma estampai o paura kamaya borom ida wala mumma ida bili mumma Tatamiko, ita sabukazo Guya kanida mehe, kanida mehe Lalko moko, ita ganda kizo Gafi baradera, baradera Lalko moko, luganu debizo Tulsa kamatane, oro meapan macho Opa hura kamna Eka putra nama Tum saka matane Oro mea pan macho Opa huda kamna Eka putra nama Eja baradupo Dion patam baraha Agora kanteye Abashoni Garbo patan Utu kamna pira Agora kanteye Abashoni Garbo patan Utu kamna pira Kamala mumma wanuraye kamaya komoko galgala ganama tokumara wachu bisanda yerongete ma estampai opaura kamaya boromo ida wala mumma ida bili mumma
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya galgala kanaaf jennee asumarratti goolabnee jirra qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaatti nuu tura injifannoo ummata Oromoof.